maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku jawaabo oo si hore ugu kooy dadka deegaanka Koofduubo oo 20 km in jarta baydhabo iyo biidamin soo bi shacabka ka dhaqan deegaankaas way niyo kuma hadnagena biidaminta lan soo bi deegaanku oo iyo ku noolin dad aan badan beerelay iyo way bayo sheegana inay ka adagta helow ku bi nadiif ah maamulka koonfur galbeed iyo kuma hadnagen in biidamin yon soo bi angeeka taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay gaashaan la sare Aamin Maxamed Usmaan iyo weebowso anka baaqay dadka wal ilaahayse inuu gargaaran dadka masaakiinta iyo alka jarab la barakeysan ee Ramadaan
nimay dhalays weelana dadkan deegaanadan deegan way baati iyadanka baahayna biye marka weelana aan qof kasto wal qab ilaahay wal si halka booyd ama booydo sid booydo ilaahay wal makiin ka dhimaaw marka umato may dhalays oo ajar tuuladan hata maayn qol hore samadii uu weydiini meel 7 km jarto biya ku idiyaas ama baydho 20 km jarto biya ku idiyaas marka way rajeynay intii hore umato kale oo geeka meel la hayso aragayta oo meel uu surugna geekari jimaayta marka way qosdaane umato Soomaaliyeed ama gaaraan reer Koonfur Galbeed dadkii Ilaahay walaasi nabay boanti umato oo gargaaran ciidamada amnigana qof kasto masuul ama ray qof kasto meel la hayso wal dibu kor usuun way balanaa sida geeka meel la hayso wasaaradda amniga geeka aan iskuuli oo umatan geeka meel la hayso oosigiyan oosatiyad ku jiraati nanka kama hadnaqaan ilaahay idin jeey meel ilaahay ku tuqana intii ilaahay man dhar xeer qaban inshaan wadankana baashbaash i barwaaqi ilaahay ninka dhiga
wasiirka amniga gudo koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Abdul Qadir Maxamed iyo bulshada ku codsaday in iyo ka dadaalan in iyo afuriyan biidamaynna soo biyan dadka masaakiinta
meetaran jar magaalada baydhabo oo runtii daraad booqasho uma hakmarnayo oo roondo ka jarno galabta dadka odayaasha ee dadka soomaan oo deegaanadan ka nool una aragnay in biilaan afraahaya walaakiin iyo noocodsadeenahay bi in la jeeno baad qawan ilaahayse alxamdulillaah laakiin biyoogi maadaama waqti jiilaal la ka jaro waqta oo sanadka hadan abaar ahaayti in biilaan xun waana waroogii oo injigin oo biyo ka jar jaran dadkan ceelal ma qabaan warlay ka noolayaan walay ma hadnagaane qof kasta oo gacan ku jeesado koro inta ramadaankan la ka jara in dadkan ki afuran soo bi koro afuri qofkii hal shakhs leh afuri koro hata afuriyo ki bi injaan koro bi injaan oo ciidanka amnigana wali diyaaran ayna waana faraane meel kasta uu roogan billan barakeysan ramadaanka in dadka shacabka ay afuriyaan dadka shacabka ay biin dhaamayaan dadka shacabka ay gacan qabadaan meel ka siyo roogan dadka reer Koonfur Galbeed oo Ilaahay walseeyna wali lahaa waqtiga in ka haboonayti oo sadaqada la biin faday waqtiga in ka haboonayti oo walaayada biidu aad hubtu in Ilaahay aad aakhirada keen hormariyo in aad hubtu in lan soomaan aad afuriido lan soomaan aad walaabido wal eed ii eed muhiimiga boqolal qoys yagee ka aradan biyo la kasey ka yaraadan biyo gunaato sheegna ka yaraadan laakiin ilaahay idin sheeg wali balan qaadana inta ramadaanka la ka jaro tuul kasto uu ku deero korno email kasto uu deero korno in walaay markaasay la ka taro koro biyo aadan baad aadan uu ka tarna amin imaalan amni shoon uu sugnaana balan barakeysan ramadaanka ilaahay ajar dad ku sii lan kasto oo wala ba korona wali rajeena afri walaalka
deegaanka Koofduubo oo bay 20 km in jara way badadka deegaankaas iyo sheegana in iyo biyo iyo isticmaalayaan iyo ku weydiisidaayaan deegaanka meelan jarta tuma ishan ilaa 20 km